Murumva Radio Ijwi rya Amerika. Turabasuhuje nshuti muteze amatwi Radio Ijwi rya Amerika, tubaha ikaze mu makuru yacu ya mu gitondo kuri iki cyumweru hano i Washington DC, muri kumwe na Jeffrey Mutagoma. Amakuru yacu turahera ko yo mu karere k'ibiyaga bigari byo muri Afurika, nyuma turaza gukomereza ku kiganiro ejo mutegurirwa n'urubyiruko rwo mu Rwanda, naho guhera isaa 12 ni ikiganiro dusangira ijambo nk'uko bisanzwe buri cyumweru. Amakuru yo mu karere k'ibiyaga bigari tuhere mu Burundi, aho abanyamurenge bari muri icyo gihugu ndetse no hirya no hino ku isi ejo bakoze igikorwa cyo kwibuka ku nshuro ya 18 bagenzi babo baguye mu nkambi y'impunzi ya Gatumba mwaka 2004. Navuganye na Bwana Mukiza John, perezida wa Mutualité yashikama mu Burundi, mbanza kumubaza uko icyo gikorwa cyagenze.
Igikorwa cyagenze neza. Twatangiye masaa 7 kubera twifuzaga ko abadukurikirana bari hanze cyangwa se abacikacumu bagatumba bari muri Amerika cyangwa ahandi hose, bose bakurikirana bakabireba kuri live bakabona image ibintu duha dukora, bituma dutangira dutebe dutinze gatoya, ariko ibikorwa byagenze neza muri rusange. Mvuge ko dushimiye Leta y'u Burundi. Leta y'u Burundi yatwemereye ko dukomemora ubundi umwaka ushize byashatse ngo kujya kugora, ariko baratwemereye naho dukomemora turi bake, ariko uno munsi twakomemore turi abantu barenga ijana. Kandi umutekano wari wose, bazanye abantu b'umutekano bacunga umutekano hose, hari abapolisi barindi baturindiye umutekano kugira ngo dukore ibintu muri umwisanzuro nyawo. Turabishimira Leta y'u Burundi.
Wowe nk'umuntu warokotse ubwicanyi bwabaye aho mu Gatumba, byabaye urora waruhari, uyu munsi wakubwiye iki, wumvise umeze ute muri icyo gikorwa cyo kwibuka?
Nk'umucikacumu, nk'umuntu wabaye mu Gatumba biriya biba, cyangwa se wabonye ibyabereye hariya, zanibukije byinshi. Nahashitse abantu ama emosiyo menshi, hari abana bari bahari basizwe bababaye. Twafashe umwanya munini mbere yo kutwiyegereza abantu tugerageza kubabwira bahumure bihangane, sino hariho umubaro mwinshi, ibintu byasubiye kuba bishasha, birasa naho byabaye uno munsi kandi byarabigize imyaka 18 kubera kubona ahandi haryamye abantu 166. Ni ikintu n'ukuri kigize imyaka myinshi, ariko mu kuri kuri uno munsi tukihagera habaye amarira menshi y'abantu benshi bahaye bibuka babo, bahaye bireprezanta ibyatubayeho byari bikomeye. Ariko umugabo wihanganye, amaseremoni turayakomeza nk'uko byari biteganijwe.
Naho ubutumwa nyamukuru mwatangiye aho mwakoreraga igikorwa cyo kwibuka bwibanze kuki?
Mesaje yatanzwe yari yo gushimira u Burundi mu cya mbere, cya kabiri kwari ugusaba kuburenga ubutungane bwakora akazi kabwo, abakozi bizokabihanirwa bikabije intangarugero kugira ngo abandi ejo n'ejo bundi ntiyakazosere kugira iki kubwa bene iki cy'ubunyamanswa gisohora kuba bene icyo ngicyo, ubundi kandi n'abarenganye bakarenganurwa.
Bwana John Mukiza, perezida wa Mutualité shikama mu Burundi, ndagushimiye cyane icyo kiganiro uhaye Radio Ijwi rya Amerika.
Urakoze bwana munyamakuru.
Kiri kuri iyo nkuru hano muri Amerika, aho mu bwoko bw'abanyamurenge bahatuye ejo nanone bahuriye muri Leta ya Indiana kwibuka baguye mu Gatumba. Muri bo harimo Madame Adele Kibasumba, umwe mu barokotse ubwicanyi bwabaye mu Gatumba, akaba ari nawe perezida w'umuryango Mahoro uhuza abanyamurenge muri Amerika. Twaravuganye mbanza kumubaza impamvu bahisemo kubikorera muri Leta ya Indiana.
Uyu munsi twateranye hano Indianapolis kugira ngo duhe agaciro abacu abavandimwe biciwe hari ya mugatumba twatoye Indiana kuberako hari community nini cyane y'abanyamurenge kandi na community nini y'abacikacumu.
Wowe rero wabonye ubwicanyi bwabereye mu gatumba wari ukiri umwana, uyu munsi urakubwira iki? Ibyo bikorwa murimo mukora byaguhaye iyihe shusho muri wowe, wumvise umeze ute?
Nk'umucikacumu uyu munsi ni umunsi ukomeye cyane, ni umunsi utugira nkihahamuka kubera ibintu twabonye n'ibintu twaciyemo, ariko kandi ni umunsi twumva ko dukwiye kureka byose tuba turimo kugira ngo duhe agaciro abacu bambuwe ubuzima wa munsi batabishaka. Ni umunsi w'agahinda kenshi, ariko kandi ni umunsi wo kurema ibyiringiro bishasha ku bacitse ku icumu.
Ubutumwa muri butangira aho ngaho cyangwa se ubwo mwamaze gutanga, dore ko icyiciro cya mbere cyo kwibuka cyarangiye, buribanda kuki muri rusange?
Turibanda mu kusaba abantu bafite inshingano zo gutanga ubutabera kubikora vuba, kuko bimaze iminsi myinshi, imyaka 18 yose tumaze twibuka nta butungane cyangwa se ubutabera turabona, kubera ko aba bantu bacu ababishe baravyivugiye baravyitangariza bonyine nyuma y'uko bamaze kubica. Kuri ubu ngubu birababaje cyane, kandi ntabwo tuvyumva ukuntu abo bantu bakigenda na freedom yose mu gihugu cy'u Burundi, muri Eastern African Community, mu biriya bihugu byose bya Eastern African Community, bakagenda nta kibazo n'ubwigenge bwose, batarafatiwe ibihano bihwanye n'ubwicanyi bakoze. Reka ntange ubutumwa bweruye ku muryango w'ibihugu bihuza Afurika y'Uburasirazuba, aho Uburundi ndetse na Congo biri membre y'uyu muryango. Uburundi nibwo bufite inshingano zo kuzana runo rubanza bakurikije amategeko yabo, aba bantu bagahanwa by'intangarugero kugira ngo bihe isomo abandi bose bakoranye nabo, ndetse n'abandi bakomeza gutekereza umugambi wo kwica inzirakarengane. Ikindi ndashaka gutanga ubutumwa kuri uyu muryango again wa East African Community, ndasaba rero urukiko rushinzwe guhana abakoze ibyaha bihujije muri uyu muryango wa Afurika y'Uburasirazuba ko bafata bano bakurikije amategeko yabo, aba bantu bagahanwa mu buryo bw'intangarugero, cyane cyane igihugu cy'u Burundi kuko niho byabereye rwose. Ndasaba umukuru w'igihugu ni nawe chairman wa Eastern African Community bunyine ko yahaguruka agafata bano bagabo akabashikiriza ubutabera kugira ngo bahanwe. Ikindi ku banyamuryango bacu hano bamahoro ndetse n'abanyamurenge bose batuye ku isi aho bari hose, ndabihanganisha ngo bihangane, kandi ibikorwa byose birimo twabasabye kugira ngo dukomeze gushakisha ubutabera turasabira kubyitabira babicishije mu buyobozi bwabo bw'ibanze.
Madame Adele Kibasumba, perezida w'umuryango Mahoro uhuza abanyamurenge muri Amerika, ukaba n'umwe mu barokotse ubwicanyi bwabereye mu gatumba. Ndagushimiye cyane iki kiganiro hari Radio Ijwi ry'Amerika.
Urakoze cyane Jeffrey.
Mukomeje kumva Radio Ijwi ry'Amerika ivugira Washington DC mu Kinyarwanda no mu Kirundi. Tugeza mu mwanya w'ikiganiro ejo dutegurirwa n'urubyiruko rwo mu Rwanda.
Reka nongere ngo ikaze ukomeje gutega amatwi Radio Ijwi ry'Amerika ivugira ku murongo w'104 n'ibice bitatu FM. Uyu ni umwanya tubagezeho ikiganiro ejo mutegurirwa n'umuryango Ejo Theco ukoresha itangazamakuru mu kwimakaza umuco w'amahoro mu Rwanda ndetse no mu karere k'ibiyaga bigari. Kuri mikro uyu munsi mugiye kubana nanjye Doris Mugisha. Bakunzi bacu, tugiye kuganira ku myumvire ikunze kugaragara ivuga ko ugomba kumvira inama zose ugiriwe rimwe na rimwe utamaje gushishoza bigira ingaruka ku wazigiriwe. Hari abavuga ko bagomba gukurikiza inama zose bagiriwe batabanje gushishoza, ugasanga nyuma bibagizeho ingaruka. Urugero, gukorerwa ihohoterwa ukagirwa inama yo kubiceceka, kujya kwiga ibyo utihitiyemo kubera ko wagiriwe inama ubanze gushishoza, nyuma ugasanga watakaje umwanya wawe. Rimwe na rimwe ugasanga mu gihe ugiye gushaka umugore cyangwa umugabo uragenda ugirwa inama zitandukanye z'abashatse ndetse n'abatarashaka, bikarangiriza inama mu by'ukuri zose uzigendeyeho utabanje gushishoza. Ese koko izi nama nagiriwe ni ukuri? Mu kiganiro turaza kumva ubuhamya bwagezweho ingaruka no kumvira inama zose yagiriwe, gusa bikaza kurangira bimugizeho ingaruka. Turaza kumva kandi ikiganiro twagiranye na Isimbi rya Yesu usanzwe umenyerewe ku mbuga nkoranyambaga atanga inama zitandukanye mu buzima. Araza kutubwira zimwe mu ngaruka zigera kuri uyu muntu wagiwe inama zitandukanye ariko ntabasha mu by'ukuri gushishoza. Turaza kumva kandi urubyiruko rutandukanye batubwire nabo ese ni ngombwa ko igihe ugiye gufata umwanzuro cyangwa icyemezo runaka ugomba gukurikiza inama z'abantu. Mu kiganiro ejo kiri kugaruka ku myumvire ya bamwe bumvira bakanashyira mu bikorwa inama bagiriwe n'abantu batabanje gushishoza bikaba byabagiraho ingaruka mbi. Mugenzi wacu Noel Imana Ishimwe yaganiriye n'umwe mu bahuye n'iki kibazo, umubyeyi wo mu ntara y'Uburasirazuba bw'u Rwanda utanga ubuhamya bugufi bw'uburyo yayobejwe n'abamubwiraga ko yarozwe uburwayi bwamuteraga kunanuka cyane agatakaza igihe n'amafaranga kinini yivuza mu bavuzi ba gakondo, nyamara nyuma yajya kwa muganga bagasanga kunanuka byaraterwaga n'uko yanduye virusi itera SIDA. Uyu mubyeyi asobanura ko kumvira inama z'abantu utabanje gushishoza bigira ingaruka. Reka tumwumve.
Je nitwa Mukeshimana Ernestina, naje guhura n'ikibazo cy'uburwayi ariko sinabije kumenya uburwayi bwo ndwaye ubwari bwo. Nza kuremba ngera kure njya kuganiriza umuntu w'umuturanyi. Muganirije mubwira kuntu narwaye no kuntu numva umubiri wanjye meze no kugenda acikagurika intege mu buzima bwanjye. Bimubwiye arambwira ati ubwo ni uburozi. Ayo nama ni ihembe bakohereje ahubwo rigenda ari gukamuramo amaraso kugira ngo uzapfuhedenutse wituye hasi. Nibyo najyaga numvagana naho binankora.
Izo nama se wagirwaga n'abantu benshi zo zagudarikiraga gukora iki?
Kujya mapfumu kwivuza uburozi babandi bakavuga ngo bo kenshi na kenshi abambwiraga bambwiraga ko ari ihembe banyuhereje. Yaryo genda ari inyumisha ari nkwa maraso ti kuko no mugupfa kwawe uzapfutembagaye nta maraso zabuvuga ngo ranasamba mu nasamba afite maraso niko bambwiraga ti zabuda afite maraso kwa busamba usambike kandi uko nange nkabyumva ngo
izo namuka zumva gutyo
nkazumva ngutyo umva ko ari ukuri bambwiye naramaga nanuka nkahama bundi ingwana nyinshi nahuraga nazo zese kugenda numvumu cyitse nk'inyige.
Ubwo se wowe muri icyo muri kugira inama ntiwabuze ibintu byo gushishoza?
Nago nge nafashe gushishoza. Ntabyo nabaje mbese ngo nashishoje. Nago nashishoje pe. Ahubwo nge numva ko byanga cyakunda numva uri muganga nani imiti yamaye bitaribyo. Narabwo ati mushaka undi muvuzi. Nge mu bandi ubwo ngubwo bakambwa ati tuzakujyana kwa kanaka. Mama nibwo yumvise ngo bagiye kunjyana kwa Makara. Ha kumusaza w'umupfumu mama aravuga ati nibishoboka mu bapfumu simbishaka
wari umaze igihe kingana iki se wivuza gutyo
mama nari maze nk'amezi abiri n'igice ya miti nayinywa byagera mu nda nkaribwa nkaribwa bikomeye mbayaho umugabo wanje ariko akajya bifata nk'ibisanzwe abonye ko ngeze kure kubyona naryamaga mu ishuka nitunatona ukamera nk'aho nanditse kane nawe biza kumutera ikibazo. Nibwo mugaba yase avuga ati ko se ko bavuze ko iri ihembe iri ni iri ihembe koko mita njya kwa muganga mamagara mama ntambwa ati siko banjanye kwa muganga abaganga barampimye bashaka indwara barayibura bajya gupima amaraso basanga naranduye mu gusanga naranduye mu kwimbwira numva nibishoboka taje kumpabaza batumye umugabo wanjye arabyanga byanga kuza kwipimisha bibaho burundu kugeza n'izisa ubwo ngiyebwo nahisemera ubwo mfata imiti nyuma y'iminsi nk'itatu numva bya bintu byahekenyaga numva nibikimekenye miti ndayikomeza maze imyaka ibiri ndi ku miti ubu ngubu kugeza n'igisa nuko mbayeho gusa bo nabwira bo ntihakagira abantu baboshye ukamoshye ni mabi pe amoshye ni mabi cyane kuko nanjye nsize ubuzima kubw'izo mpamvu ariko ubu ndakomeye ndakora mfite abana babiri nta kibazo ufite.
Byagusigira ihe somo ubwo
izo nama? Somo byasigiye ni somo rinini cyane rinini pe. Kumva naza kugira ngo numvire izo nama simba nangana na ngutyo. Ari umuntu munini cyane.
Ubusa abantu bakigendera ku byo babwirwa badashishoza wabagira ihe nama?
Ndi inama nabagira nuko bareba kure umuntu wo hirya aza akamubwira ati kora iki iki nibagikore kuko akubwiye ngo ujya kwivuza. Ese urahivuza ute uzi neza ko iyo miti bagiye guha ari iyihe burwayi?
Ingaruka byakugizeho si icyo gihe
nzi. Ingaruka byangizeho ya miti nankwaga niyo yangize ingaruka zikomeye. Naraye inkwaga nkacikagurika kugeza naho najyaga kuri wese wo kujyana itume nk'abandi nge nkituma imyanda irimo amaraso. Iyo nyine bitewe na ya miti nanyweye. Iyo miti no yaniraga ingaruka zikomeye. Ubundi umwanzuro nge nababwira mbere yo kumva izo nama batega amatwi bumve ariko nunabumva ubanza witekereza uvuga ate se ibyo bari kumbwira nukuri.
Reka dushimire uyu mubyeyi kuhamya yasangije mugenzi wacu Noel Manishimwe. Ni kenshi umuntu rwose usanga mbere yo kuba yakwifatira umwanzuro yiyumvamo ko agomba kubwira abantu batandukanye kugira ngo abone uko ufata umwanzuro. Nkibutsa ko ugikomeje gutega amatwi 104.3 FM. Aho uyu munsi turi kuganira ku myumvire yo gukurikiza inama zose ugiri utamanje gushishoza aho bigira ingaruka nyuma. Hari bamwe bumvira inama zose bagiwe batamanje gushishoza cyangwa se ngo bashungure bakazimira bunguri bikarangira bigize ingaruka zitari nziza kuri bo. Isimbi Shingiro Anuarite ni umubyeyi umenyereye ku mbuga nkoranyambaga nka Isimbi rya Yesu atanga inama zitandukanye z'uburyo abantu bashobora kubaho mu buryo buhamye. Avuga ko kwemera inama ugirwa utabanje gushungura biterwa hanini no kutigirira icyizere, bikanashingira ku mikurire wagize n'amagambo y'urucantege wagiye ubwirwa bikica amarangamutima. Mu kiganiro kigufi yagiranye na mugenzi wacu Ishimwe Honore, mu kiganiro ejo arakomoza kungaruka ibi bigira anatanga inama z'uburyo bwo kubisohokamo.
Uburwayi bubera ahantu amarangamutima iyo ava mu burere uko warezwe bikomere wagiye uhura nabyo mu buzima bwawe bigatuma wowe ubwawe wumva nta cyizere wifitiye iteka ukeneye gufatirwa imyanzuro n'abandi
kagira ngaruka ki
ubundi nta muntu wigira. Ni byiza nubwo waba utarwaye gukenera inama z'abandi. Umuntu wese uri normal aravuga ati si iki kintu abandi bakivugaho iki, ariko iby'ahandi biza bishigikira ibyo ufite mu mutima wawe. Bigira ingaruka rero iyo abandi bantu bagufifatiye umwanzuro ukagendera ku by'abandi kuruta ibyawe. Iyo uhombye cyangwa bipfuye icyo gihe uwihagararaho ngo urwane n'ingaruka z'icyo kintu, ahubwo ugwa muri mukobo kavuga ngo baranshutse. Kandi wenda mu buzima inshuro zose ibyemezo dufata haba hari amahirwe ko biri bucemo cyangwa bidacamo. Umufasha kwizamurira icyizere, kongera kwikunda, kwibabarira no kumva ko ari umuntu w'agaciro. Hari igihe koko biba bisaba kumvira undi muntu ari nk'umwenjeniyeri wawe akakubwira ati ntago bino bintu bigenda gutya, ntago wamubwira ngo ndabishaka gutya. Ari nk'umwana ugiye kwiga ibintu runaka hari amahitamo y'urushako ukajya gushaka kubera ko bambwiye.
Umuntu yagakwiye kwitwara gute mu nama zose giriwe?
Ikintu cya mbere ugomba kumva umutima wawe, nabwo nanone ukitonda, apana kufata umwanzuro mu gihe ibintu bishyushye cyane. Ndashaka gukora ibi, ugatuza ukabaza abantu batandukanye muri iyo domaine wakuramo umwanzuro mwinshi.
Hanyuma rero wahuye n'iki kibazo?
Yego.
Agisohoke mate?
Namubwira nti nakomere ntabwo isi yahagaze, ibyo bintu abivanemo amasomo y'ubuzima, ntage mu nguni yo kuvuma uwamugiriye inama cyangwa bamugiriye izo nama, ahubwo afate ibyo byago yagize cyangwa iyo esheke cyangwa uko kuntu bitaciyemo abigire ikintu yahagararaho azamuka mu bundi buryo, yitegure ko ejo azakosora iryo kosa.
Arakoze cyane mugenzi wacu Honore Ishimwe ku kiganiro kizagiranye na Isimbi usanzwe umenyereye ku mbuga nkoranyambaga nka Isimbi rya Yesu, akaba ari umujyanama mu mibereho n'imibanire ibi bizwi mu ndimi z'amahanga nk'abakoci cyangwa se nk'abakanselora. Mu kiganiro ejo twaganiriye n'urubyiruko ruteranira ahazwi nko kuri Maison de Jeune Kimisagara mu mujyi wa Kigali. Twaraganiriye badusangiza ibitekerezo ku myumvire yo gushyira mu bikorwa inama ugiriwe. Uru rubyiruko rwagarutse ku myumvire niba biba ari ngombwa kugisha inama cyangwa se atari ngombwa. Adusangije ibitekerezo bitandukanye, bamwe bavuga ko hari imyanzuro bafashe bayigiriwemo inama bikagenda neza, abandi babona ko umuntu aba ariwe ukwiriye kwifatira imyanzuro n'ibyemezo by'ubuzima bwe. Hari n'ababona ko inama ari ngombwa ariko nyir'ubwite akwiriye gushishoza. Reka tubumve mu kiganiro bagiranye na mugenzi wacu Christella Uwikeza.
Ni ngombwa cyane ibintu ugiye gukora, hari abandi baba barabikoze, hari n'abo ufatira urugero, ukaba ngombwa ko mu cyemezo ugiye gufata muri icyo kintu ugiye gukora ugomba kugisha inama abantu. Nk'ubu njyewe ahantu nurukaniro ni kure cyane, mu karere ka Burera ni kure yaho, cyanzanye hano ni ukwiga umuziki. Nabanje nagisha inama ntabwo ari ibintu nzobereyemo cyane, n'ubu ndacyakenera abantu bangira inama.
Igihe numva inama itaba ngombwa ikintu cyerekeye n'ubuzima bwawe, ubuzima bwawe ku buryo ejo bundi nikikugiraho ingaruka uzarenganya umuntu kugira inama.
Hari igihe nyine narakaranyije n'ababyeyi banjye, ariko njyewe ntabwo narebaga amakosa yawe, gusa nkareba amakosa yabo gusa. Ariko inama yarakoze kuko yarebye ku mpande ebyiri, nsobanurira amakosa yanjye nawe anyemeza amakosa yabo. Byarakunze kuko narabikoze birahinduka, tumeranye neza
ntabwo ari ngombwa bitewe nuko hari igihe umuntu ashobora kugufatira imyanzuro nyuma wenda waza kwitekerezaho ukabona imyanzuro wafashe bitewe n'abandi atari mwiza
nyine nanjye hari ababaro nyine numva bavuga nyine ku bijyanye n'imibonano mpuzabitsina byiza wenda bangiye inama akambwira ati ibyo gukora ntabwo byaba ari byo cyabyiza kugiraho ingaruka bambwira ngo bifite ingaruka nimbe najya
uruhande rwanjye iyo umuntu angiriye inama mu gihe ndabanza ngatekereza neza nkayirebaho nyine ko ibyo bintu koko mbikeneye yambwiye nyuma nasanga mbikeneye kandi cyane atangira kugerageza kuzishyira mu bikorwa
hari byinshi budasobanukiwe nyine nkajya nko mu muhango ariko nazi uko bitwara uko bigenda nyine uko bikancanga nkagisha inama
Uwicyeza Christella turamushimiye kuri ibi bitekerezo yahawe n'urubyiruko rutandukanye aho bavugaga ku myumvire yo gushyira mu bikorwa inama zose bagiriwe. Christella urakoze kuba waraganiriye n'urubyiruko rugatanga ibitekerezo byabo.
Yego Doris byari byiza cyane urubyiruko rwadusangije ibitekerezo bitandukanye.
Wowe insanganyamatsiko y'uyu munsi uratanga iki gitekerezo?
Igitekerezo cyanjye kuri iyi ngingo nuko inama ni ngombwa mu buzima. Wowe wagiriwe inama n'ubugomba kwifatira umwanzuro wa nyuma. Uwo mwanzuro ufata wabanje gushishoza kuko ni wowe wenyine ubuzi neza. Impamvu kugira ngo hato ejo hatazagira no kugira inama byagira n'ingaruka ugasangura murenganyije.
Reka dukomeze dusomera ubutumwa bw'abakunzi bacu bagize icyo bavuga mu kiganiro cyatambutse ubushize.
Kaduhere ku butumwa bwa John uherereye mu mujyi wa Kigali aho yagize ati hari igihe abantu bakundana umwe muri bo afite icyo akurikiye ku wundi. Iyo amaze kukibona ni gutangira gusebya mugenzi we ashaka impamvu zo gutandukana. Naho umwari uherereye mu karere ka Kicukiro yagize ati gusebanya birababaza cyane. Nanjye narasebejwe noneho nsebwa na papa w'umwana. Naho Emmanuel yagize ati birakwiye ko wamuvuga mumaze gutandukana kuko hari umukunzi witwara nabi. Naho Claude uherere mu karere ka Bugesera yagize ati nanjye byambayeho gusa kuko namukundaga ntago nigeze mbasha kumusebya. Ahubwo namweretse ko byambabaje ndanamwinginga ngo agaruke ariko ambwira ko twaba inshuti zisanzwe. Bakunzi b'ikiganiro nongere mbibutse ko mu gihe mutwoherereje ubutumwa mwajya mutwibwira mukatubwira amazina yombi ndetse naho muherereye. Dukomeza uwamurera Placidia yagize ati mu gihe utandukanye n'umuntu ntabwo kugenda umusebye. Naho Florence ati ntabwo bikwiye kuko birababaza cyane. Naho Shumbusho Christophe uherereye mu karere ka Kirehe yagize ati nta muhungu uwo ari we wese udafite gahunda yo gushaka. Iyo akunze nta kindi aba yifuza kuryamana n'umukobwa. Naho Pierre uherereye Save yagize ati mwatandukana ariko gusebanya si byiza. Umukunzi w'ikiganiro ejo utaratwibwiye nganatubwira aho aherereye ufite nimero iherwa na 72 83 yagize ati kugira ngo umuntu agusebye mu gihe mutumvikanye bikunda kurangira bigize ingaruka kuko birababaza cyane bikaba byatuma umuntu yiheba. Ubu nibwo butumwa mwadusangije tubuhiniye aha tuzasubira ubutaha mu mwanya nk'uyu.
Reka dukomeze ikiganiro twumva ikinamico ngira ngugire ikinamico igaruka ku mibanire y'abantu batuye mu duce dutandukanye.
Ngira ngugire ni kinamico igamije kwigisha abatuye mu nkambi n'abatuye hanze yazi imibanire myiza, kurwanya inzangano zituruka ku mateka y'ibyahise, birinda ibihuha bishimangira inzangano ndetse no kubiba amahoro hagati yabo. Iyumvira igice cya gatanu cy'ikinamico ngira ngugire. Duherukana Karisita asezeranya Murekatete kuzamurwanirira mu miryango y'iwabo mu nkambi ya Mutenderi kuko yamushatse batabishaka. Murekatete nawe amusaba kuzamurwanirira ariko akirinda kurwana nabo. Byaba byaramushobokeye Sera, nimukurikire umukino.
Mwarimu mupenzi. Karibu muri boutique Chez Gilbert.
Nakinjye kugurira mwana wa mama. Uramba barira kabisa.
Mvara. Ibaze ko umuntu yinjira muri boutique ataje guhaha.
Yego, cyane gose kabisa. Ntabwo nje gusoma. Ntabwo nje kuburira mu.
Nageze gute se kare?
Byaramenyekanye ko uburi inzoga abanyeshuri. Kandi ngira ngo urabizi yuko urongoza bw'agace ka Cyanzibye. Ndabara bwihanganisha kintu.
Ariko nagorwa Gilbert. Mubonye cyashara cyabonetse none mutangiye kongirira ishya ariko
mvere abantu kuno bameze. Ntabwo ari ishya ari imunama.
Yekese.
Nawe urayibona ko ushuri zafi ishuri.
Ndabizi.
Nibyo bavyiza. Abanyeshuri baje bakugana mu masaha y'ishuri bashaka inzoga. Ukazibima.
Umva mbese.
Kuko izi bahaye. Niba bakije ahubwo bashaka bigira hirya gushwana za Cyanzige. Cyangwa no mu makambi wabo. Ugasanga ni nawe habuye zanda zitateguwe. Cyanke n'injyana zishingiye ku macakubiri hagati yabo
reka nkubwire rwose mupe abanyeshuri banyu mwabazirika mwabafungirana mwabashyiraho imbwa zibarinda
njye yawe Gilbert se nzasubiza inyuma amafaranga azinjira muri botike yanjye
kandi bari abana ba Rwakayozo banteza imbere kubi nibo bonyine binywera ikiyeri hamwe n'abakere ibindi cyanzige nahabi wacu binywera ibigage gusa
yewe ga yewe mona mi Gilbert amarongo menshi aziba amatwi je nari nje kukuburira gusa kuko umunsi byarinze inkombe uzopfungwa
nta wapfunga cyane
cyangwa ngende ndabibwira abarongozi bakwimure hafi y'ikigo cy'ishuri kujane hirya ubwo yuzura wunguze
ugiye kungambanira se mupe kuri impunzi mugenzi wanjye waretse nkishakira amaronko koko abo banyeshuri hari abo wabyaye ubundi
aji karami Valentine kare natekereje kuri cya kibazo cyawe n'abanyacyanzige bene wacu sanga ibyo naye nakubwiye nawangushutse sinawangufashije
mfa kandi nkubwire kugiye kubihindura Valentine
cyane
narahiye rwose ko nzajya nigana nawe na Rugamba kuko nimwe tumenyeranye
wabihindura
kiriya kigrupe rwose apana kabisa
nibyo ubwire nyine ko nta kintu nawangufashije aho kugira ngo mbaveho nze twigane wa batatu gusa ndumva wakwihangana ukagize ntawe ugutuka se ko ntawe ukuniganya ijambo iyo ushatse kuvuga nkumva kwanga kuza kwigana nawe atari we waba wiheje
agahwa kari ku wundi karahandurika sha
uyashari
wirengagije ko Rebeka bamuhimbye inkene uragira ngo nange bazampimba izina koko
nyamara nibyo byiza kuko uko wigana nabo wumva uko bavuga ni nako uzabigira ikinyarwanda cyiza ubundi tukazaragize urumva expert mu kinyarwanda ntawongera kuguseka
byari byo reka mbanze mbyigeho neza
nta kibazo rwose ariko iriya groupe twigiramo byinshi ntitugomba kwiyugikana amasomo twenyine
ibyo byo
ntacyo twaba twunguka umuntu uzashaka kuguseka nzamubuza nariya zina bise Rebeka nzababwira ko rimubangamiye baricikeho
ntacyo none ubwo tuzaba turi kumwe ubwo nzaba ntekanye
ese ubundi waje tukajyana iwacu tugasangira we iwacu batetse inyama kandi ndabizi urazikumbuye
ndazikumbuye byo
ni ukuri pe
umwambi se ndi wapfa guteka inyama gusa ntakubeshye ibyo mu rugo bamenye ko nageze iwanyu bambamba
wiki ibyo uvuga ni ukuri
cyane da
wo kubambira iki se we kubwizo mpamvu ngwino tugende ngwino 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 tugende ari ngwino tugende oya ngwino tugende
Gilbert ufite umwanya se tuvugane
Ni sogoro kase. Ndi kugupanga neza ya mavide ndakameneka. Kuko ndi mucaka cyane nawambihagaritse.
Bubihagaritse sintinda.
Aha. Ubundi se niyo yameneka nzongera kuyakoresha ikikorobanda batangiye kongera amajanja dano.
Gute se?
Iyi si mana. Nta muntu n'umwe ushaka ko mugenzi watera imbere.
Ntumbwire ko nawe bakugenje nkanjye.
Ubu se byakugendekeye bite dono?
Muzi ko se nari mfite gahunda yo kwisabira udufaranga mwishyira hamwe hari ako nakora amagashinga niyo kaba gaciriritse
ndabizi bongeye barakwimase
cyane
cyaba bikabije
wa munyagwa ngo nimureka tete n'abagenzi be bambwiye ngo kereka nimara umwaka nitabira ibikorwa by'ishyira hamwe nta munsi n'umwe nsibyera
yego koko
ariko urumva atari amaco yo kuyanyima
umwaka wose
wosera
cyakora mureka tete kugenda wamubyeyi
sindwa
aha warivuyemo mbese ko numva ntacyo rikumari
nange nabitekereje ariko ndavuga nireka nkora ibyo bashaka ndebe ko umwaka nushira bazayampa koko cyangwa byari ukunyikiza
sha dona ukuboko guhemuka guhora kuri hari hakoko ubu mureka tete hejuru ibyo yagukoreye ntaranyurwa koko kutunguwe se dona ubu inkuru yuko ari we waroze umwana wawe uherutse kwitaba imana ninjye wa mbere uyumvanye
utekeje ribe
yego
ibyo wabikuye wabivumbuye ute koko ko kwa muganga bambwiye ko yari arwaye indwara zituruka ku mwana
aha ariko mwanda wishende ko babeshye cyangwa kubize kwa muganga babasha kubona uburozi
ibi bintu bibaye ari byo koko ko mureka tete n'umuryango we wose nabihimuraho
ubwo se n'ibihorero zabo kibonye ari amafaranga dona
ntacyo bimbwiye
kubona ari nawe uyoboye rirashyira hamwe ryanyu
ye baba we ahubwo se wa mugani wa Jiriberi Donatara hitamo kwihimura cyangwa gucisha macya kitabira ishyiramwe agahabwa inguzanya ashaka naho ubuta
tandukanye ugite cyanjye kuri insanganyamatsiko twari dufite uyu munsi nge ntekereza ko umuntu wese ahava akagira kenera inama zitandukanye z'abamukikije gusa none nkemera ko cyangwa se nkizera ko inama ya nyuma ari umuntu yigira ku giti cye
wakoze kubana natwe uyu munsi
inshuti muduteze yombi mu masegonda make turaba tugeze ku isaha 12 murumva ikiganiro dusangira ijambo tubagezaho buri cyumweru